baba ya rotulia baby ndekez nipe utamuro korea na chentelez kikoleza sauti muruwa baby usini dez kwa kapu penzi shindiria mapenzi ni pia ukinyo utalewa mapenzi ni muha ukilota nogewa mapenzi banju banjua kizuba utabebewa mapenzi ya nasumbua ya nazidi na kuzidiwa mpenzi koleza penzi liwe la moto oh darling lipashe pashe liwe na moto mpenzi pandisha pandisha lisiwe la kitoto mpenzi litengeneze liwe kama msokoto
basi nikoleze
nikoleze nikoleze baby
oh baby nikoleze
nikoleze nikoleze mimi
oh mami nikoleze
nikoleze nikoleze mami
oh basi nikoleze
nikoleze nikoleze mimi Sija kupendea jina, mapenzi nikoleze Sijari kunguru wa kichina, tega nitembeze
Kwa moyo gangu, ganganga, usije kukafunga na kama
Na cheni plaudi mie na tama, kitumbua kiliwe kwa kitanda Kumpenzi, koleza penzi liwe la moto Oh darling, lipashe pashe liwe na moto Pandisha pandisha lisiwe la kitoto Mpenzi litengeneze liwe kama msokoto
Basi nikoleze
nikoleze nikoleze baby
oh, baby